Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Akka moltan hordoftoota Sagale America Saganta Afaan Oromoo kun saganta keenya gabaasaalee dhaafi qophiilee torban darban tamsa'am keessa filannee irra deebiidhaan dhaggeessisuudhaafi qophaa'edha. Kan isin keessummeessu ambaaf qaaduu morodaati hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeeraa qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Godina Jimmaa keessatti firoottan pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii dabalate namoonni 8 ajjeefamaniiru. Jiraattonnii fi hanga'oonni naannoo akka VOA'tti himanitti ajjeechaa sana kan raawwatanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanu mootummaan immoo shanee jedhee waamudha. Galmoo Daawit jiraattotaa fi hanga'oota haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu dhiyeesseera.
Addisuu Adabaa Atoomsaa mucaa obboleessa pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lamaayyuu Atoomsaati. Tooni naannoo san socho'an jechaan maqaa dha'e godina Jimmaa aanaa naannoo Beenjaa Ganda Konchii kan jiraatan firoota obbo Lamaayyuu Atoomsaa irratti ajjechaa raawwatan jechaan hime.
Guyyaa jimaataa gaafa 15 ganama barii sa'aatii 12 irraa eegalee Ganda Konchii jedhamu keessatti humna garee Abaaboo Shanee jedhamuun yakki dhugaa sanyii maatii obbo Lamaayyuu irratti raawwate ture. Sababuma kanarraan kan ka'e namoonni 8 lubbuun darbanii namni 2 immoo madaa'anii mana yaalaa jiru. Ka'umsi kanaa guyyaa gaafa gabaa roobii jedhamu jira Ganda Konchii keessa gaaf sana gara galgalaa iddoo Ganda Konchii gabaa roobii sanatti humna Abaaboo Shanee kun galee gara galgalaa meeshaatu tokko isaa ture. Isa bulchaan gandaa immoo qaama aanaatiif dawwalee humni nageenya mootummaa immoo kamisa ganama sana dhaqee humna kana daangaa Wallaggaa fi godina Wallagga Bahaa fi godina Jimmaa daangessu kanarraa achi deebisuu yaalee ture. Sana gidduutti dhugaatiin banamee qaama Abaaboo Shanee kana keessaa namni 2 dhaabee ture. Kanuma sababeeffachuudhaan qaamni mootummaa kun duubatti deebi'ee ture. Humni kun gaafa baqatu jechuudha humna Abaaboo Shanee kun baqatee naan waraanni dhaabatee duubatti deebi'e achi jimaata ganama sa'aatii 12 kaasee humni kun qaama kansaa dabalatee humna jabeeffatee dhufee iddoo waraanni mootummaan jirretti uummata nagaa uummata misooma isaa gaggeeffataa jiru irratti maatii qeesaa keessa jiru irratti yakka dhugaa sanyii gaggeessee ture.
Addisuun hidhattoonni kun ajjechaa malees qabeenya illee barbadeessu isaanii hime.
Kan obbo Lamaayyuu Atoomsaa namoota 3 Mulaatuu Atoomsaa, Adabaa Atoomsaa, Xinxii Atoomsaa kan jedhamu jechuudha obbolaa 3. Kanarraan kan hafe namoota 3 kanarraan kan hafe immoo namoonni kaan immoo fira dhihoo dhiiguma tokkodha jechuudha warreen kanarraa. Jarri namoota gurguddaadha Joobee Garbee, Gidam Qalbeessaa, Ibiroo Ahimad. Dubartoonni immoo haadhaa fi intalaa kan ta'an Cuqqananii Addaam Mo'issaa fi haadha manaa Addaam Mo'issaa kan jedhaman jechuudha. Uummanni kun uummata managaa uummata qeesaa irra taa'ee hojii misoomaa isaa hojjetatudha. Qaama siyaasaa keessaas kan hin qabnedha. Jara kana ajjanis walitti dhufeenyas walitti bu'iinsas hin qaban yakki kun itti yaadameeruma mariidhaan waan irratti gaggeeffamedha malee.
Armaan dura jedha Addisuun kana dura maatii obbo Lamaayyuu irratti aggaammiin akkasii mudate akka hin turre hime. Amma erga jimaa taasii humnoonni naga kabachiistota mootummaa naannoo sanitti jechaan Ganda Konchiitti ramadamanii bobba'u hime. Bulchiinsi aanaa naannoo Beenjaas deebii kennee jira. Obbo Kumarraa Diggaa bulchaa aanaa naannoo Beenjaati.
Rakkoon kun nama 3 jimaata gaafa 15 naannoo mana maatii obbo Lamaayyuu irratti humni erattee bosona jiru waan shanee maatii kana. Jaarsolii waggaa 70 60 irratti harkaan fayyadicha fudhate qabeenyas barbadeessee ture. Inni ergaan waasaaf deebisee gara qaxaraa isaatti galee kanarra erga seenuuti akka mootummaatti hawaasa naannoo sadii kiristoos gaddeessaa namoota jirri lafti isaanii balleessanis seeraan awwaalchifnee naannoo sanatti hojii nageenyaa tasgabbii hojjinee uummata sodaadhaan naannoo sana sochoos iddootti deebisnee. Waan duraa eegamu hundumaa caasa nageenyaatiif caasaa siyaasaa hin xumurreerra.
Akka obbo Kumarraan jedhanitti hidhattoonni kun maaliif akka maatii obbo Lamaayyuu Atoomsaa irratti xiyyeeffatan wanti beekamu hin jiru. Amma hidhattoonni kun gatii gara godinaalee ollaatti qaxxaamuranii dhokatanii fi warra yakka kana geessi jedhame keessa kan to'annaa jala oolfames hin jiru jedhanii jiru.
Rakkoon kan uumame mana bu'uunis lama jechuunis dhiiga 15-20 gidduutti tuqaamni kamiyyuu milishaan afaan nageenyaa kamii bira gaheen. Automaatika aleksidensi raawwata bilee malee dhaabbiidhaan rakkoon nageenyaa naannoo sanatti fuudhe rakkoo hawaasa ta'e mukaasa gabaa jira mataa jirii kaasaa qaba.
Humni nageenyaa kan mootummaa naannoo sanan turre yeroo rakkoon kun mudatu.
humna jenya nanno sana katana bira dure guddu gala gandara sagenya wangabuf danga lafatinis langa namatinis awas nol kese wanira do fina nanno sana shakini hinture sara sana bini gaita kai sara fata jame tu wale gaba dure
badi kana namo nige san namo tame kakatana wansina daba fatanjira
wala daba singo
ida tonne anano no benja ke suttuan injiran kan jira no bokuma radiga worre badi kana geise gudnale anitta dange senes kattamurani jichan kan ipsan ajjecha matiyo bolama ayu atomsaf motumman akasumas matinisani ida tota warana bilisuma woromo kan motumman shane jedu wa muhimatu worra ajjecha kana fi mata merade werga chufialus pwf malkaina fejira matinisani ka ajjefaman presidentin durani bolama ayu atomsa Presidenti Oromia Shanafayotani akala kofsa grigosuta barakumal mafudani kasani nanucha utubulcha jirani barakumal mafuda afur dukuba agayu na inipsam nef adoya la fudatani biyeta ila anditakadwan sena nisani nipsa. Gabasa gali mirikaf, Galmudoit, Adama.
Kanagi fachajirtan as Washington DC ra, sambata fi dilbata satelaiti nan kantamsa u sagale Amerika sagantafa noromoti. Lumni bekamane Afrika kibba kapsahani farna sirna apartheid fi, badasa nobeli addunya kammoani Desmond Tutu, waggasa galtamati addunya kanarra duan bukotaniyo. Waye kanarrati gabasne nugusu tamre kopese kunoti.
Badaasi Nobel nageenya Archbishop Desmond Tutu salpaatti kan dhufeen turre. Desmond Tutun biyyatti Afrikaa kibba sarbiinsa mirga namummaatiin beekamtu. Giddugala hokkaraa fi olaantummaa gosa adiiwwan xiqqoodhaan gidiraa argaa turte amma amma biyya hundi keessa jiraatu biyya Rainbow Nation isa jedhamuun beekamti. Desmond Tutun kanaaf sababaadha. Zaar kiyokin mo maka maso lami won Afrika kibba guddine okin kabaja jarsa biya saniti fitin ibzu mogga sanin kambe kaman. Kes Desmond Tutu, onkulelisa torba barakuta sakal soddomi toko, achuma nanno Johannesburg gitti kan alasan natawu. Cape Town kesati kalesa wogga sakal samafa sanit duan bokatan. Senan sani akamida. Kes Desmond Tutu lelisota mirga namummaa kaanirra maalin adda ta'u yoo jenne falmiin karaa nageenya sirna cunqursa apartheidii biyya isaanii keessaa dhabamsiisuuf ittiin adeeman hokkara maleeyyii ta'uusaa jeequmsa bal'aa silaa dhalachuuf ture hambisuu irratti shoora olaanaa qaba. Yeroo isaatti komishina dhugaaf araaraa wayitaa hoogganitti Desmond Tutuun addunyaatti raajii agarsiisan. Rakko tokkoof keessuma ammoo isa biyya isaanii sanaaf furmaanni hokkara yookiin jeequmsa malee argamu akka ta'uu danda'udha kan ibsan. Yuunivarsiitii Stellenbosch achuma biyya Afrikaa kibbaa jirutti qorataa olaanaa kan ta'an Pumala Govdo Madikizela raawwii olaanaa Desmond Tutu akkanatti jajan.
After so much tragedy, after so much violence, that sense of hope, that sense of possibility that victims and perpetrators can actually engage
in a gadedu hokara bayen boda annami abdi midam tota fi kanen badi fi mida rawata turan giddut marif taw akadandan abdi itihoran abdi sunmo abdi halo waltibo manna isafoya taw kan mulisela sana Desmond Tutun kankaani darban senan kayada tuda ture kanjeran lelisuma nageenya mirga namumma sanafisi itlubi Desmond Tutu badasa nobeli adunya baraku sagal saddeta mi afura kalakof sa europati badafa maniru waita badasa nobeli badafa mansana hasa goda nkesa Desmond Tutun guutummaadhuma naannoo Afrikaa kibbaa keessatti nagaan hin jiru. Nagaan kan dhibe sababa olaantummaan seeraa hin jirreefi. Sana jechuun jedhan qees Desmond Tutu haga jalqaba jiraattota biyyattiitiin haqni hin mirkanoofneefitti nagaa fi tasgabbiin tasa jiraachuu hin danda'u jedhan. Egaa beekamtiin yookiin badhaasi qees Tutuun argatan kun ilaalcha isaan walqixxummaa ilmaan namaaf qaban akkasumas tajaajila uummataaf laachuurraa tasa akka fuula isaanii galagalchan hin gooneeni. Gift of the Givers dhaaba gargaarsaa jedhamuu fi hundeessaa fi durataa kan ta'an Emita Suleimani Desmond Tutu naa ibsan akkas jedhan.
When we visited him in Cape Town for the first time, you have this feeling you're coming to this great man, you know, and how are you going to approach him? He was so easy when you walked in.
Yeroo jalqabaatiif gaafa Cape Town itti dhaqnee daawwanneen nama guddaa tokko quunnamuuf akka jirutti sitti dhagaama. Sanagaa akkamiin itti dhiyaattee waliin mari'atanii jedhu yaaddoo ture. Gaafa mana isaanii seentu nama akka salphaatti uffatee waajjira xiqqoo keessa jiru nama sitti tolu argata. Haala gaariin si simata. Si hammatee si dubbisa. Akka si kunuunsu argita. Namni kun salphaadhumatti nama jaalala namatti horu ta'ee argine. Ture kan jedhan. Mandeellaan luba Desmond Tutu luba uummataa jedhanii waamuuni. Bara 1995 keessas durataa koomishina dhugaa fi araara biyyoolessaa godhanii muudaniini. Qees Desmond Tutu wanti biraan adda isaan godhu aantummaa politikaas hin qaban ture. Bara jireenya isaanii Afrikaa kibbaa sirna dimokiraasii ergi ijaarteen boodallee Archbishop Desmond Tutu waa'ee walqixxummaa lallabuu itti bufan. Qorataan Yuunivarsiitii Godbuu Midikizeelaa ennaa waa'ee kanaa dubbatan Desmond Tutuun paartii biyyoolessaa bulchaa jiru Afrikaa National Congress yookiin ANC faatiifillee hin hille. Yeroo hedduu dhaaba kanaa qeequudhaanis ni beekamu turanii jedhu.
Right after the leadership of Nelson Mandela, he again continued as that voice that was reminding the post-apartheid leaders.
Bara Nelson Mandela tin boda hoggantoota biyyatti sirna apartheidin boda dhufan jechaadha. Hunda isaanii waa'ee waadaa walabummaa seenamee irra deebi'anii yaadachiisaa turan. Hoggantoonni kun karaa irraa maqanii ennaa bulchuu yaadan itti himu turan. Yeroo hedduu haasaa kallattiidhaan jabeessanii dubbachuu isaaniin kan beekaman Desmond Tutuun namoota kana karaatti deebisuudhaafis itti gargaaramaniiru. Haa ta'u malee jedhu qorataan kun qeeqi isaanii waajjira farra malaammaltummaa biyyoolessaatti bara kana kaasanii turan dura bu'oota paartii biyyattii bulchaa jiru biratti dhageetti hin arganne. Hanqina walqixxummaa biyyattiitti mul'atu furuudhaaf dilaala sooressoota biyyattii irratti kaa'amuu qabu irratti duulli eegalanii tures akkasuma xumura hin arganne.
The values of peace, of anti-violence, of an inclusive anti-racism and non-racialism.
Duulli luba Desmond Tutu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti faayidaa nageenyaa hokkara dhabamsiisuu farra sanyummaa kan hundumaa hammate akkasumas gocha farra goosummaa haphisaa deema. Amma egaa Desmond Tutu du'aan dhabnee jirra. Garuu dudha kanneeniin buluu akka qabnu yaadachiisuu nu barbaachisa ture kan jedhan. Waajjirri Archbishop Desmond Tutu hoogganaa turan koomishinni dhugaa fi araaraa bara 1998 gabaasa ifa godhee tureen akkas jedhe. Sirni apartheidii gidiraawwan irra jiriitiif balleessaa qaba. Koongireesiin biyyoolessaa Afrikaa yookiin African National Congress immoo gocha mirga namummaa sarbuu irratti qooda fudhateera jedhee ture. African National Congress koomishinicha gabaasa kanaaf si'a himatu deebii kuusaa Tutu bira argatee ture. Bara 2009 pirezidantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaan meedaalii olaanaa pirezidantummaa Ameerikaa walabaaf jedhamu keessi Desmond Tutu badhaasanii akka tures seenaan ni dubbata.
Dhaggeeffattoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti fakkiidhaa fi mallattoo dimokiraasii taatee kan beekamtu Yuunaayitid Isteetsi sirni dimokiraasii isheen hordoftu gaaffii keessa galaa jiraachuu isaa akkasumas sirni dimokiraasii addunyaa irratti sigiga'achoo keessa galuu isaa beektonni dubbataa jiru. Waa'ee kana irratti gabaasni qophaa'e kanatti aanee dhiyaata.
Yemmuu deeggartoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp amajjii 6 bara 2021 akka manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesiin filatamuu Joo Baayiden hin mirkaneessine taasisuudhaaf kaapitaal hiilitti ol dam'an sana addunyaan hin roqome. Akka qorattoonni jedhanitti jeequmsi suni yemmuu mana akka mallattoo dimokiraasii addunyaatti ilaalamu keessatti uumamu haala jabaa gaarii hin taanetu dhalate. yammu sanatti akka demokiraasiin addunyaa irratti dadhabaa deemaa jiru agarsiise. Waa'ee kanarratti Thomas Carothers dhaabbata Carnegie Endowment for International Peace jedhamurraa akkana jedhu.
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward?
Brazil maaliif sirna demokiraasii irra buluurraan sigigataa deemte? Akkuma kanaan Indiinis boodatti adeemaa jirti. Dhugumatti duubatti deemuun demokiraasii Brazil keessaa wanta gama kanaan Turkii, Hindii yookiin immoo Ameerikaa keessatti ta'aa jiru waliin walitti dhufeenya qaba. Walumaa galatti biyyoonni hedduu adda addaa naannoo yeroo wal fakkaataa ta'us sababa mataa isaaniin rakkataa jiru. Amma akka waliigalaatti lammiiwwan biyyoota dimokiraatawaa hedduu keessatti argaman gocha mootummaa isaaniitti gammadoo akka hin ta'in hubatamaa jira. Sana waan ta'eef kaadhimamtoota caasaa mootummaan nan diiga jedhullee deeggasa laachuufiif qophiidha.
Jedhan qorannoon wiirtuun qorannaa Pew jedhamu taasise akka ibsutti namoonni biyyootan qorannoon keessatti taasifame 17 ta'anii dimokiraasii Yuunaayitid Isteetsii ammayyuu akka fakkii ta'aa jiru yommuu dubbatan 57 immoo dimokiraasiin Yuunaayitid Isteetsii fakkii gaarii ture jedhan. Richard Wiig wiirtuu qorannoo Pew keessatti daayireekteera Global Attitude Research kan ta'anii akkana jedhu.
And one of the things that we see in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States.
Qorannoo keenya keessatti wantooti argine keessaa tokko United States keessatti ummati waa'ee qomoo fi sanyii irratti logiin ta'aa jiru kan isaan yaaddessu ta'uusaati. Harki baay'ee guddaa ta'e dhimmi kun dhimma guddaa yookiin immoo baay'ee rakkoo hamaadha jedhanii amanu. Yeroo hedduu irra jireenya uummatichaa haala kana rakkoo hamaa Yuunaayitid Isteetsi qabdudha jedhees amanam.
Jedhan shoorri yookaan ga'een mootummaa fi garaagarummaan gadi fageenya qabu inni gosa irratti hundaa'ee erga Yuunaayitid Isteetsi bu'uureffamtee kaasee waan tureedha. Ittuma garaagarummaan kun jiru ilaalchi addunyaan Yuunaayitid Isteetsiif qabu isa ala Tiraamp caalaa erga Joo Baayidanii dhufanii akkaataa nama dinqisiisuun fooyya'insa agarsiiseera. Akka Richard Wiiki dabalanii jedhanitti.
Liked Biden better than Trump. They liked his policies better than Trump. They liked to see the United States engage
with the rest Trump of the world. Biden in jallata. Mahmata sa kan Trump in jallati jallata. United States addunyaa saafe waliin akka mari'attu quunnamti jabeessitu arguu fedhan. United States biraa imaammati dantaa alaa hunda hammate akka diriiru fedhu. Kanaaf wayitaa Baayiden waliigaltee jijjiirama qilleensa Paarisitti Ameerikaa deebisan WHO yookiin dhaabbata fayyaa addunyaatti akka deebitu naa godhan akkasumas imaammattoota isaanii kanneen kana fakkaatan uummattoota biyyoota kaan biratti fudhatama argatan.
Yuunaayitid Isteetsi haalli dimokiraasii addunyaa inni gadi bu'ee jiru akka iddoo isaatti deebi'u yoo barbaadde hundee komii namootaa gadi fageenyaan barbaadu akka qabdu dubbatu beektonni waa'ee dimokiraasii.
Globally, I would say that, you know, as the United States looks at other countries that are struggling with democracy, it needs to think about why are citizens so angry? What makes them so unhappy?
Gulantaa addunyaatti ani kanan jedhu yeroo biyyoonni kaan sirna dimokiraasii waliin rakkoo seenan Ameerikaan lammiiwwan biyyoota kanaa maaf dhaaru maaf gammadoo hin taane maaliif hooggantoota rakkoo ta'anii fi sirna dimokiraasii gufachiisan deeggaruu fedhu jettee gaafachuu qabdi. Uummattoonni kun yoo malaammaltummaa irratti dhuguma aarii qabaatan yoo sana ta'e Yuunaayitid Isteets dhugumatti sana dhabamsiisuudhaaf daran dhiibbaa gochuu qabdi. Dinagdeedhaan addatti qoodamneerra jedhanii fakkeenyaaf akka lammiiwwan Peeruudhaa fi Chileefaa kan dhaaran yoo ta'e sana dhugumatti deeggaruu ni qabdi.
Jedhan akka beektonni dabalanii jedhanutti tattaaffiin eegumsa dimokiraasii alaaf manaa bulchiinsa Joo Baayidenii fi hojii dursi kennamuu qabuu fi gidira qabeessa ta'e bara 2022 boodas waan itti fufuudha.
Kun sagalee Ameerikaati. Yommuu dhibeen koronaa cimee addunyaa irratti babal'achaa deemaa jiru kanarratti Itoophiyaa keessatti dhibeen utaalloodhaan wal fakkaatu guutummaa biyyattii keessatti babal'achuudhaan namootan miidhaa jira. Dhibeen kun waan koronaadhaan wal fakkaatudha. nammo mal gochu qaba talallin covid idaf ken namajiru akkamitti ade majira gafi wanje dudratti sahay damto ministera fayya ethiopia ra dr masarat zalalem asofsi sudani gabata tanu qopesitetti itidiyada
Ethiopia weerar virusi corona dambali afrafada mulachuwali walqabate guyyada guyyat namota samudakennan ke saheddun isani virusi kanafsat lamota u ragam minister fayyani mulisa kesuma yutor bansadi darban ke satti kutale biyetti bakka adda addat weerar utallu yokan qufa fakkatu ke etre ammas ettifu fejran utallon kun yokan qufan kutale hawasa garagara midajru kun gosa virusi covid kudsagal sahara walin hidata qabajechudan minister fayyati dar ዶክተር ፈያ ዳይመኒ ፊሃዶሊ ዶክተር መሰረት ዘላለም ካፈዴራም
እንግዲህ ጉንፋን መሰል ወረርሽኝ ተከስቷል
ወይረሪ ኡታሉ ዮካን ቁፋ ፈካቱ ሙለቴራ ሃተመሌ ቢዩታ ብሮኬሰቲ ኦዲፋኑንሳኒ አከሙልሱቲ ጎዝኒ ቫይረሲ ኮቪድ ኩድ ሰገሊኒ ሃራን ኦሚክሮን ጀራሙ ሙለቹሳ ቆረኖዳን ኢፈጎዳኒ ጅሮ ይሮ ኢፈታይሰነሞ ቆረኖ እረት ሁንዳውንዳ ጎዝኒ ቫይረሲ ቻ ማሊካንጀሩ አደባሰኒቱ ካን ኡማታፍ ኢፎምሰን ቢየኬኛቲስ kesuma finfinne keset namoni lakof sambay yeta anda ima hanga namota gurguddatti mallatto len ibe utalryo kan qufa fakkatu kana heddun mulacha jiram gamratin qorannon covid kudusagali yerotats fam lakof namota virusi kanan qawmani guyada guyatti dabalad fera yero amma adunyan wirar covid kudusagal dambali afrafada rakacha jirti kanaf ethiopianis kanarra bilisajechun hindanda amu amma tigaru qorannon ifatti gozn virusi omicron jiram ethiopia kesetti argamira jeru qorannodan mirkanay kambay hinjiru institute in fayya hawasa ethiopia fi minister fayya waltoudan qoratani buasa yerosan ifomsan ummataf ifanitalsna amma tigaru omicron ethiopia timulati rajechuf qorannon agar si senjirum jedan dr masarat hala amma mulacha jirun lakofsina mota covid kudsagalin qawmani dachaadan dabalajira kandurani ra kanjiran dr masarat talali itisa covid kudsagal fudachun barbaachi sarajechudan hubachi saniru denya kanas qajelfama durata eturen namoni talali fudatani tumuran talali dabalata fudachun dirqama rakko hammenyu ma covid kudsagal mulacha jiru hambisu jedan dr masarat hanga ammatis marsajal qabatin lemilemilion kudani oltaan talali fudatani rujechunis eraniru
ከ10 ሚሊዮን በላይ ዜጎቻችን በክትባት መድረስ ይችላል 10 ሚሊዮን ስል
ለሚሊኬኝ ሚሊዮን ቁጥን ታአኒፍ ተላልከን ንደንደኝር ለሚሊዮን ቁጥን ታአን ይሮ ተላልሊ ፍራተን ይርጀኑ ዶዚ ተቆ ቆፋ ወሬን ፍራተን ጀቹራ ካንኔን ተላልሊ ጀልቀባ ካጅል ፈማታይን ጉት ማንጉቱ ትፍራተንሞ ለኮፍሳን ሚሊዮን አፍሪፊ ኩመድ በሸኒ ኦልታው ተላልሊ እሳ አማ ነሞን ተላልሊ ፍጣኒም ባቲ ጃጉታን ሀፍራተን ጀዳሜን አለተቹራ ኩን ቡአ ጉዳዳ ከብየኬኛት ጋሩ ባይነ ኡመተ ቀብን ወሊን ጋሃደ ከንጀዱፍ አመሌ kannu hafuta unibsa odifanno majrun kan ba yetalallikana furate jiratu tamagala finfinet isanis dibbantan afurtami sadi talallikana furata nijru nanno likan nembro kesatti dibbanta kudan isagadis lakkosi agarsi sujram kanaf yerottanutti ummatakeenya dibbanta afurtami shani hangashan tamatif talallikennu fiqamna sabab nisas akumulacha jiru dambali afrafa kesajirra shanafaja afaje de ittufudanda kanaf ummat weerara kan ra'it sudaf tiyefanno barbaada tokofa fayya walin walqabate lama famo dinagde biyettis rakko kesa akkan sensisnif rakko dinagde kanan romudda chajrus debiyani dindamachi sudaf talallin kun murtesana ummani kan hubate talala muqabam sababa waran ethiopia timudatef qef qabenya sanirra kan buqifaman lamilem bufata yero kan buqqatonni etti qubatan kesa jiranif akka isan covid kudu sagalifin saat lamnef minister fayya tiyefanno kenne hojjecha jira jiran dr masarat
zakawabi kitibatun tedarash lemadreg ዜጎች የኮቪድ-19 ምርመራ እንዲደረግላቸው በማድረግ ያፈና ያፈንጫ መሸፈኛ ጭምብሎችን እንዲኖር በማድረግ ሌላው ደግሞ ውሃ ላይ ኖር ይችላል የውሃ ቅርቦት
ናኑ ሰነት ተላልሊ ከነቀቀፍሲ ሱዳፍ አከስማስ ቆራኖ ኮቪድ-19 ለሚሌከን ኔኒፍ አከጎደሙፍ ዲኤሲ አጎጊ አፋኒፊ ፉኛኒ አከጅራቱ ጎቹ ሳንታይዘርን ሀርከቲን ቁልቁሌ ፈተኒፊ ቢሻንጋሃን አከናኑ ሰነት አርገም ጎቹዳፍ ሞቱማን ረቶጀቻጅራ ገሩ rakko jiru walin wal birqawame yoro lalamu hala qabatama lafar jirun qormata guddafi ulfata ta'u ibsun barbada sababni sas namota kannenin walirra fagaadda ta ajechun hindanda amu sababni samo qe sanirra buqifamani hala himmejenne ke sejiru kanaf lamile kannenif filanno jalqaba talalikennu fidam kanandras wontoni egalaman jiru talalikennu walin walqabate amamo bakkewan rakkoon nageenya sodaachisaa hin taanetti hojiin keenya jalqabaa talaalli qaqqabsiisuudha keessumaayyuu gosni talaalli Johnson and Johnson jedhamu doozii tokko qofaa kennama kanaaf naannoo buqqaatonni jiranitti isa fayyadamuudhaaf hojjechaa jirra jiran Dr. Masarat. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'atee ji'oota 22 kan lakkoofse yoo ta'u hanga ammaatti lubbuu namoota 6,000 fi 900 olii galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Ambaf Qaaduu Moradaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Ammasitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.
He wants a hit too.